Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alalbare sappo e tati lewru mai sappo e jeego ñande ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa les maison de la presse Bamako ɗo. Jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygal kanko noddirteɗo Mamadi Ke to won to ɓoggui jamɗe to. Sikiraɓe on kimpititto wiide fa hannden to kayto Iblisaji ɗana gondi e ngabbude caggal ko suko jokkolle goto police goto harbi toon yonki makko keñen wiyama ñalawma hannde duɓe jalti toon ɓe cuumoyi suudu gollirto Kuma Ndaw kayya wattu joni o soɓami fa lewru Ramadan ndu naati wala fo dulluɗuɗe le ko ƴaɓɓino ko jamare nde jaaguyɗe ana heɓanno sanne hitani hikkande ɓe kollitiwde wona noon ɗum worri. Min jiltini microji amen ɗi to kuccala to min jottiki wattu joni haako ko ɓinodirta suuko wattu joni ko heewi e jamare wonde to nde maroji dabaji kañum gondi nawtarade koɗo haako ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min joguini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kollitindi wiide jaam e deƴere wartino ley kikiɗa ko ka ley ngallure noddirtede kayde caggal koɓe gadduno toon majere mabɓe nde ñalawma hannden o hono wattude yimɓele mabɓe tatton iwnoɓe ley hemɓe soy ɓe jeehi ɓe gaɗo e sutoro muɗe ɓe garti tawede wiide laamu koɓɓe gaari ley ngallure nde fuu ɓe darnayi ndeɗo majere ɓe jeehi ɓe cuumoyi suudu to Kuma Ndaw o gollata wonde ley ngallure kayde ma keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ñaly Boly.
Fa hakkunnageji de deƴere heɓa ley gendi kayndi ɗum wonno ko yimɓeɓe min noddi gomɓe ley on no kokku kolliti wiide e wimaɓe garde national kañum heɓi surde rewɓe sukaɓe nde jaɓɓi hodde cuuɗi mumɓen ɓe kolliti wiide majireji ɗi puɗɗi beete alalbare nde saabe yahgol ministre o ley o nokku ko naɓi o toon yaade ndarude arrondissement ɗiɗo ɓo kuɓɓaɗo toon keñen ley communiqué goto gouvernement o ɓe kolliti wiide majiɓe taton wonno heddiɓe hen yimɓe hewɓe mbarmi kake du bonnama fa sanne yimɓe toon kolliti wiide du barmuɗo goto yaltay e barmere muɗum ɗum watta yimɓe nayo mayɓe leyɗi imma daraji heddiɓe hen ɓe fuu yo sukaɓe ɓe duɓɓe mbarta hakkude sappo e ɗiɗi e capanɗe tati e wi procureur de la république hedde tribunal de grande instance kay horgo ana wondi e waɗede fa ande ko ɗum sabimbini ɗi masibaji gouverneur région o hedde muɗum holliti wiide wala fuu ko wawi wadde fa ɗi war hooreji gaɗe o micintini wiide maggal pat en dokkama kaɓorde fa ndena civil 1 wona fa mbara ɗum ɓen fuu e tawede kananke o région darti e yimɓe mbaltina hakkillaji mumɓen micintinde wiide gonmi mondirgol waɗi hakkude yimɓe o nokku e police 1 caggal ko suka goto mbaro duuɓi sappo e jetti dorbo moto police goto wari ɗum
kanko ɗon Ibrahima Boubacar Keita laamiɗo leydi ndi o waɗi noddago fewde yimɓele wonɓe to kayitoɓe tinno caw ko wattu joni o mbawa ɓerɗele e muɗum en le majjum du keño o waɗi batu jujure le leydi meɗen ndi o noddi hooreji ministre en ɓe fayetto e député en wonɓe le leydi ndi kañe président assemblée nationale kanko hooreji leydi ndi o aadi ki wiide wattu joni o dabareji ɗi fo piyata dow hen yallande noyɗo majjere waɗiri yalla ɗum laaɓa le oɗo nokku keɗɗemo kanko ibe kawo komo sifir dow hen to faccitago Ousmane Ñaly Boly.
Que l'on sache
andon wiide o masiba suuɗataake fay goto paamo gouvernement o wala fuu ko suuɗata yimɓe ko mbawmi wiide on o masiba waɗi ɗo kayiɗo wattu o procureur de la république ana wondi e wadde imma daraji fa waɗoɓe o golle naata e juuɗe golle o fuu andon wiide gollirete dow sariya tawaɗo caggal muɗum fuu sariya dogginte dow muɗum suuɗataake du fay goto yimɓe kayi andan ɗum kañe malinkoɓe fuu paamen tan wattu gon e joni o wattude mali ley hiite wala fuu keɓo nafa e muɗum anden le lewru korka gonɗen lewru ndu arsida men fuu hani wadde imma dara no jaam heɓirte teddina sariyaji biyaɗi leydina facco haala gonga wiide tan wadde golle lobbo mali fuu ana handen caggal kayi fo ɓuuri galleji ɗi sakira mumɓe mursaɓe
hollitindi wi ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓdu ɗum do statue amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi goho no noddi oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321. Fa hannden hollitindiɗi lewru Ramadan ndu indu wondi e jokkitede ley leydi meɗen ndi micciteɗen wiide so nduɓami fandu naati ko heewi e jamare nde fana wadduno e wadde hen jagoji muɗe hitani kande ɓe kollitiɗi ɗiɗo jagoji honno marché o worrino ɗum feewa e fewi sababu ñewnoddirteɗo coronavirus gonɗo ley leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ñaly Boly ko fewni hen dow hen
min caami sanne saabe ñaw coronavirus o ɗum yo haala kajja Traore madame Traore ana sotta tamoro kañe kulantereje goɗɗe hono polle e ñamako ley lewru korka fuu e wi makko yimɓe ana fanɗi ko cotta joni ley Boly illa ñaw coronavirus o ɓangi neɗɗo anda fuu no watta joni coggu wala fewi anande mbiɗa mbawno sottude ko yahata pake ngaji sappo tamoro le air ngaji seeɗa ka joni warra noon e ɗum hembimi ɗum wonno ko sottoɓe café kenkele ba e boisson ngaji du ko risina sanne le o wattu korka taygiti e wi mabɓe golleji mabɓe ɓuytege ley o wattu keɗe Ousmane Djire ñande fuu gurdam ɓurtidde ɓangugol ñaw coronavirus o tinni kulleji ɗi fuu yimɓe jaɓata ñamde yasin wattu joni o ana tiɗrimin sanne
marala kodum
amadou diallo an sodire sanne yidotobe an ciotta le boli li o watta holti video seli sodirinde juude mabbe sabe nyaw covid 19 o
oparavant
arande mi daratono mi solda kulantereji kewde le onoku sabe do buri yafude dina le supermarché ngaji di joni mi seri darade sabe ne anda homoni nyawdo na homoni celludo nyaw coronavirus o an hulbini farde nyaw coronavirus o timmude jagotobe hewbe ji cogum em buytege sabe lanyugol nyaw coronavirus o
non nyaw coronavirus o leleti medini nyaloma hando wiyama dum woni yimbele noga en jettum o do nyaw iya e mudden yimbele sappo e nayo kanyen gon santanaabe yimbele nayo duke dikili hen ana hollitiwde hewbe o do nyaw leleti medini dum yehi fa yimbele temede jettum e chapande njiyom en jettum wattu jono santanaabe dum yehi fa temede nayo sappo didom heddible hembe dum yehi chapande nayo e nayo micitede wiide nyaw wonde lanyude leela mu tumbu tumbu tikanya e kuli korofa yottiolle ngalure bamako de faande on o do nyaw worino hodo fu bornade ko nodde ta mask dum hurde yeso mudo hodo nafata leele di medin di studio tamane won de wad no danguji fewde mo don
studio tamani
hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e leyno kuje jama ana jeya e seriyaji di melisakiti wadde fa haba e nyaw bietedo coronavirus jonnon ko sabi on don seriyane ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi faiso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moba nyaw o denno sabi bina sakagol mokko dum e ley meden denno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden kani yamminorade o do gafake madu maske do nafa men en fu e ley on don alhali homo fu ana hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede joga e tinnini fa andon hono gafake o ma maske o wattirte tinno do ngattom fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon chele memde gattudo gafake neddo kala memdo maske gattado hono bamude mo fa lonamo fu o lota juude mokko fa laaba e sabunde o fa bitoro neban bieteda hidro alcoolique mbaawe kari e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law ciagal ittegol majji Allah rem wadda cellal
tamani a sijo tamani
actu covid kede kabaruji do covid 19 le lady mali yo hejo sijo tamani martino kabaru e famino bibe lady ndi do nyaw o kede dun bete fu iwde 8h warde 9h30
tamani a
kabaruji meden joyido do coronavirus imma drajana gonde wadde do hen do lamu kay kanye e kuli koro do etaydo fututumbuto jonone arande nyaw coronavirus o yeton jamarnde hakkilaji mudde immi kisanne Usman Nyali Boudi
kuli koro himbe mudon teddinata sariyaji biyaade ana ciako nyaw coronavirus o dum wonako conseil communal jeunesse et société civile collectivité do mudon sukabe onuko ana gonde wadde imma daraji illa altinerende fa kulite himbe hono kani wadde e pawgi ke mabbe do lamu ko be region odu yalla e be de fami ninde himbe do kabaru mudu fa handen to kayto meri gendindi hokki masngaaji ujunaaji tati ho conseil islamique kanye e chambre de commerce et d'industrie yodum kuri ko kine mo ina ko le onoko fa hande le region kayo cercle kita fedde noddirtende defandon le mali kanyu do hokki ala njabido kake mbawde rentude himbe e nyaw coronavirus le commune ngaji kewdi le cercle o dum weli sanne hokkabe kanye e lamu kobe onoko
to tumbuto hakkilaji jamare nde an immi sanne ila wiya o do nyawnati le o do nokku bela ko yatta ton nyaw o yee e mudun en kanko noddete Boubacar Guité kedjaada men gondo ton wombe o landindiri do hen ko nayri bangal dati kerta di
donc ça crève vraiment ko mi mati kabaru o min kuli leno ana hani dokotorobe golla sanne min kay ko minani dunno du haynika ana hani kala homo fur tabbada bareji channel hakile on do kabaru munno yo ido hulbini ana hani yibele tombuktu anda wide pene wala hen nyaw o ana wodi ana hani deno be tabba sariyaji bawdi irenu debe
cette situation
en kedatoton hettobe min landibe
allo
tamas durma anema idu holita wiide coronavirus no
covid 19
andabe kabaru o do nyaw kay koliti wiide sinane do jeewe so geedi nyaw o yama e mudu no holititi wiide jomana sawi o do nyaw kedema kanko docteur al mustafa mayga o andan do kabaru geejji nyawto hôpital Gabriel Touré ko mo sifi do hen
so durma anayma atawa aratampi terde ma ananawe yo non dum wori e covid-19 dun i dun nandi sanne kasina i yam jom eute so ande wide so tawi durmano na covid-19 non dun tan wawi sendude
do kaddi tin nyalom hande no kabaruji amen jowidi do nyawno dirte do coronavirus en kebindiran jango li odo wattu goto jamarnde tinno rento ko hokkindirta juude yalla rabugol odo nyaw ana daro
sijo tamani
holi tindido wattu jona lafraaje hono haako ko no dir su ko leledi meden di min jari fato kutialato jamare wonde ton sana maraton dabaaje be gonde neutraade ton sanne be bi irum wada sababu so dabaaje mabbe di karaton kebaton kosam kiddiro kabar ko nayri bangal cialal du dum wonde be du ton hono yimbe le remobe wonbe ton be kebe muuden kanko David Kulbali kejaada men gondo to kutialato won ko hebini min do hen do facci tango Ousmane Niali Boudi
watti joni o gollobe golle saddineji kuyi sanne kambe be andan hono be ngatta to be ngattata ha kosu sabi nyande fu dum buri hewde e juude mabbe e wi hore mabbe ko marobe kollectivité ana kasin din dun dun nafi be sanne le ngurdam mabbe be di wi o gollan waabe do golleji hakkunde gollobe golle saddineji e marobe dum wonno ko kanko noddir tado Suleiman Dambele horejo fedde gollobe golle saddineji cercle kutiala kollectivité
wiraang may su boroni fere
ko en tottanno chakur hemer bambara fayaade temedere himbe andano arande yalla idu na no ka gonde hande do ana way hono ha ko su ana buri su jaati nafa yogo golle mu do hande yo sottugol su no chakuru fandi fu ko sottete joni debbe sappo sini boyi seda mida andi yan faate medidi do kutiala do so wana ngada sobe haybata ha ko mon dum beedni yogo nafa dum hokki yogo do golle marobe dabaji e sottobe kosam lengalur ha bunde kulitiwir ana mila ha ko su ana beeda sanne kosam ana nafa du dabaji le waddu ciedo Boubacar Ouattara maro dabaji kutiala o jokko hore du fedde sottobe kosam to sigasoto
horticulteur
golle golle sadneji gadi sobe do golle su e salade tagita ma joni dabaji ana jidi sanne ha ko su dum wadi hande mi gadi imma dara haltidinde hakkunde golle golle sadneji sini be jotti su o ha ko ko e gara be jottirami ha ko nafa mawdo woni e mudu dabaji ana korsini dum idum beede kosam
la production laitière
landon gondgol yalla dabaji se nyami ha ko su torata dum ben horeje golle de humininde margal dabaji yaya bagayugo notiki ngol
les éleveurs
remobe sottobe kosam tan autoro dun sanne wattu gon en joni o nafa mawdo wodi e mudum in beede kosam min mi latorra on bawdo hebede do mudum sabi hewbe hande gollobe sadde ngeji be ana nawtoro engrais ngaji min mi engrais ngaji di ana wawi wadde torre juuti ne biddo dabaji ka wala fu hor ngadango do mudum
par rapport a ça
dum wonno ko David Kulbali hebine studio tamani yudi kutiala
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse
et fait de l'aide Europe. Ce gramme de gelo ne l'écrit du tout un poudre en okuno de tête direbe colité de mangal par le god net de John Cabor John Labiama Kanyu Moton Kenyan Darifaya de Malfalmokungal Kaheba Yadu de Léon or on a été Jude Watu Junior. Non, c'est des bombes tombées colité de c'est un gardien faro seguro in bi mobilaji hakkunde segu kanye bila yimbe la bombe sumbu ko yarta joyam kanye je so palu yiton dido mobilaji wakkati mudun de dube teti jamal de jawlel ton wi'a ido bato milioji joy cefa won debbo goddum barmi wakkande budintinato wakkande buttita ton yite se urude ngardan do sando kambe yimbe lo wombe tobe nyaloma hande biibe tampi sande tiagal ko courant o teddi to idon wara jonte nyaloma hande ono jamare wono to do holli tiriwide fedde edem de kay holli tiwidi dum wono honno motere ngaj mabbe gondi ton di tati di kanyen jati gondi bondi nyaloma hande le ko warta ko do dum biibe gondi fiddi do hen dabareji faabe jewto yalla hono be kani faabiraade jamare de ko nayri bangal courant ngaji le leedi meden di wattu jono hono ko nayri no nyaw coronavirus o wori le leedi meden di holli tindi wiidi neddo no nayro bangal ko nayri bangal labal jomon tinno tabo ko nayri bangal labal non tan watto so rento e nyawno dirte do coronavirus gondo leedi meden di secret min joti on kala do modon tan limali fe mangal modo holli tindi wiide fat jeefe no ko nandirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam